sijamona na hivi nimemona siwezi muhopa. He opened it up to me, I don't wanna hurt him, bali mimi nitamtunza. Baba na mama munisikie, tulio yapitia yeye na mie. Ni mengi kueleza, mshike na kumeza, ila naomba mnihurumie. Nawapa message, nawaambie msichoke kunitafutie. Wapo milioni moja kupita milioni moja, lakini moja nimemtaka ni yule yule. Wapo milioni moja kupita milioni moja, lakini moja nimempenda ni yule 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 yule.
Kwangu mini first time na wambie, I'm in love, musini katalie. She's my queen, my heart, my love, my dreams, my number one. Yeah, 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 yeah. Si wa kabila yetu, wazazi wake, si matajiri sana, lakini moyo wangu memona kweli, yeah, yeah. Na sitaki muningilie, na wapamese, na wahambie msichoke kunitafutie. Wako milioni moja kupita milioni moja, lakini moja nimemtaka ni yule yule. Wako milioni moja kupita milioni moja, lakini moja nimempenda ni yule yule yule.
Nandiyo man.